uhai wangu, Mola atambua wema wangu wote, Mola atambua yelele yelele, Mola atambua yelele yelele, Mola atambua baba na mama walinigombeza, jirani wema wakanishauri, penzi echi nae kazidisha mapenzi, yelele yelele.